nzize joli omukama nganonya kisacho enensi mwendi enefulide abantu banange bwetubeera emitima jakyuka ebizibu ebingi nenaku enyingi byanakunze mukama nkusaba jangonwanire byebankola byebantega byonombuse. Mukama nsasira bine bimbonyabonya jangu obimponye byenasobya mu maaso go nsaba kisonyiwo mbenasobya nabansobya tusonyiwagane. Mukama nsasira bine bimbonyabonya jangu obimponye byenasobya mu maaso go nsaba kisonyiwo mbenasobya nabansobya tusonyiwagane. Nalina bula kumukama ngensentute ayi mukama katonda wange nsaba kisonyiwo nzize joli ebyensi byagule bine byansikasikanga mukama ketwetinani mbitadde gwasinga. Mukama nsasira bine bimbonyabonya jangu obimponye byenasobya mu maaso go nsaba kisonyiwo byenasobya nabansobya tusonyiwagane. Mukama nsasira bine bimbonyabonya jangu obimponye byenasobya mu maaso go nsaba kisonyiwo byenasobya nabansobya tusonyiwagane. Nzize joli omukama nzize joli omukama nganonya kisacho enensi mwendi enefulide abantu banange bwetubeera emitima jakyuka ebizibu ebingi nenaku enyingi byanakunze. Mukama nkusaba jangonwanire byebankola byebantega byonombuse. Mukama nsasira bine bimbonyabonya jangu obimponye byenasobya mu maaso go nsaba kisonyiwo mbenasobya nabansobya tusonyiwagane. Mukama nsasira bine bimbonyabonya jangu obimponye byenasobya mu maaso go nsaba kisonyiwo mbenasobya nabansobya tusonyiwagane.